Isn't so floor kwa me miss it still. Eto anasema hu mziki siyo ni ufate mambo iko huku ni tafuta kike woni wenzako na vafi kuku Teno natamba hista kwa kupaka mdomo lipstick Vidume, sometime tunajaji laba soliski Wanapewa sifa na vimba vichwa na jona noma Hip hop inakufa mtanu kipita imebaki homa Wanatutisha na mikwanja ya boom Wanajivisha unyamwezi kisa stimu za ndu Mini mshamba hila mjanja kwa game Wamesau kubwa sio humli ila ni majuku
Wamejifaulisha Oh no Kila semu wanaunda team Kila nikipita
Oh na na
Utazanu wamekula ndim
Chuki, 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 chuki Chuki, 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 chuki Dali chuki ya bure Chuki, 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 chuki Tali chuki ya bure Chuki, 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 chuki Tali chuki ya bure Tali chuki ya bure
Mwaza sto sita kuitangaza popote Toka underground ina kaza so wanangu msichoke Kama nkipata takikosa itoke Mwenyeze na kia maisha tafungua nitoke Kila ngoma shuti kali na wakipa kakalos Miwa kuja tena ngosha sina swaga kamigos Kuwa star baba goda limpromise Gola kufa ewe shtuka mziki kwangu ni komas
Wamejisaulisha
Oh no
Kila semu wanaunda team Kila nikipita
Oh
Utazanu wamekula ndim
Chuki, 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 chuki Chuki, 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 chuki Dali chuki ya bure Chuki, 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 chuki Dali chuki ya bure Chuki, 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 chuki Dali chuki ya bure
Dries, dries,
dries Dali chuki ya bure
Wanatutisha na mikwanja ya boom Wanajivisha unyamwezi kisa stimu za ndu Mini mshamba hila mjanja kwa game Wamesau kubwa sio humli ila ni majuku
Wamejisaulisha
Oh no
Kila semu wanaunda team Kila nikipita
Oh na na
Utazanu wamekula ndim
Chuki, 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 chuki Chuki, 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 chuki Dali chuki ya bure Chuki, 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 chuki Dali chuki ya bure
Dali chuki ya bure
Legendary music